a mí no soy fan a la espelela, le gusta el éxito morir. Me lavo mañana, le la bandera, chica pitori. Me van a hacer una cosa normal, no te vamos a rabanitori. Los caminos son felices, la mejor es la chica pitori. Me lavo mañana, le la bandera, chica pitori. Me lavo mañana, le la bandera, chica pitori.
Side. Light this bitch up.
Tom Jamez itale storia, Zule up and down in Aleptoria. I be grinding all my world, all my love, and then me nantiro anukumia.
My life is a movie, but I'm winning Agbo with the Gucci. Man gaga gaga man is leva leva ndawule ikutale story. Loko mi tshamini mringa hi mina n'wina mi byela na story. Eka ku daya mi fana kuza ndlavi ku ri swi ni fambela. Loko mo ni kuma ndzeni ka bands ni tlanga bele sugala. Nghene xikolo ni na bachele mara stila sambila. Leswi u swi ndlaku leswi ni swi ndlaku ni ri hey swi nge fambelani. Xikwembu xa hlwela ku hlamula khongele lemba xi ni hlamulangi. Na tshama all the day ni khome bibele ni karhi ni hlaya. Van'wani va ra wu kona vutomi ni byanga mina na ku hlaya. This time if you bless them no kombela na mina ni hlaya. This time if you bless them no kombela na mina ni hlaya.
Tom Jamez itale storia, Nzule up and down in Aleptoria. I be grinding all my own, all my love, and then me nantiro anukumia.
For the hustlers to make it in life, I'm gonna never give up that journey where the sun rises. But push a little, push a little, turn the cake. Wanna move in front of the ticket to a cake. Tangenya Joseph, Tanzan, we are no come back on the valley of Pasha. Oh, Ele Brahmi, say she get a PTA, Moy, she get a famba. Oh, Tawana Tison, Kota, Johnson, now get our Johnson, Shmara. Oh, I dream big and learn near Kabi, man, I tape the guy wash manga. Oh, Tanga Tafuka, Kopatan Ringa, Mo, Marasus, Vandangara, Van Boon. Tabona Machere, Manjas, and if you molo vaku khile a kombela ta hitika switombe. Oh, life lexi pele xa pele ni nambe tata na hitele switori. N'wami navelaku swa mi swi nga fambi swa swilo swo famba n'wina pyisi ni ta mi ndlela switori. Manu navelaku ni va grande ni kurisa ntwana me leswi n'wana swi boyi ey we mipota ku pandziwa ey ya swa ku mina ri nyanyo ey ey
Tom Jamez itale storia, Nzule up and down in Aleptoria. Be grinding all my own, all my love, and then me nantiro anukumia.
Vutomi bya mina byi fana na xipelela, ni ku tale switori. Ni la ku humanyana, ni lava ntirho njika Pitori. Ni mahlalela ntirho mi wu lava ko va ku rava ni thuli. Swilo swa mina swi straight swi tsandzerula leswi switori.
Vutomi bya mina byi fana na xipelela, ni ku tale switori.
Lako manyana ni lava ntirho njika Pitori. Ni mahlalela ntirho no lava ko va ku rava ni thuli. Swilo swa mina swi straight swi tsandzerula leswi switori.